You're with SBS Radio.
Ku dhawaad 250,000 kun oo Australian ah ayaa lagu qiyaasaa dadka qaba xanuunka hepatitis B oo Soomaalidu u taqaan cagaarshowga. Xanuunkan ayaa adduunka oo dhan ku dila dad lagu qiyaasay 800,000 sanad walba. Saantiistayaal caalamiya ayaa markii ugu horreysay ku kulmaya dalkan Australia iyadoo la filayo inay halkaasi ka ballanqaadaan in la dardargeliyo in xanuunkan daawo loo helo 10 sano ee soo socda. Dr. Thomas Tu waa baare adduunka oo dhan aan uga ah inuu baaro xanuunka cagaarshowga, isagoo dana shaqsiyadeed ka leh inuu daawo u helo xanuunkan. 19 sano ka hor ayaa laftiisa laga helay xanuunka.
Knowing how it feels like to have hepatitis B makes me want to prevent that in other people.
Maadaama aan ogahay waxay dareemayaan dadka qaba xanuunka cagaarshowga, waxay igu dhalisay inaan ka hortago in dad kale uu ku dhaco. Waxaan doonayaa inaan culayskaas ka dulqaado dadkaasi. Inaan qabo cagaarshowga ayaa runtii igu dhalisay inaan baaro cudurkan oo aan isku dayo inaan daawo u helo. Aana sidoo kale ogaado sida caabuqan uu cudurka u dhaliyo iyo sidii looga hortagi lahaa. Saantiiste fadhigiisu yahay Sydney ayaa helay nooc caabuqa oo waqti dheer ku noolaada beerka qofka qaba cagaarshowga, wuxuuna baaritaankiisa wixii uu ku ogaaday ku soo bandhigi doonaa kulan caalamiya oo Melbourne lagu qabanayo, kaasoo lagu ballanqaadi doono in cudurkan daawo loogu helo muddo 10 gudaheeda. Professor Peter Reveal oo la gudoomiye ka ah shirka kana tirsan macadka Doherty ee Melbourne ayaa sheegay in cudurkan oo daawo loo hela ay wax weyn runtii bedelayso.
We're well along the way. There's probably 30 different drugs, if you like, approaches in early stages of clinical trial, which is very, very exciting. But there is...
Dariiqii waanu hayna waxaa jira ku dhawaad 30 daawooyin kala duwan oo hadda la tijaabinayo oo runtii rajo weyn laga qabo, laakiin wax badan baa noo dhiman. Caabuqan waa mid dhib badan. Waxaa qaba xanuunkan 257 million oo qof, daawana malaha hadda. Aad bayna muhiim u ahaan lahayd haddii daawo loo helo. Australia oo kaliya waxaa xanuunka cagaarshowga qaba dad ku dhow 250,000, kuwaasoo ka badan dadka qaba HIV-ga iyo hepatitis C-ga oo la isku daray. Hepatitis C ama cagaarshowga C-gu waa nooc kale oo cagaarshowga haddase daawo loo helay. Baarayaasha ayaa sidoo kale isku dayay inay ogaadaan sababta cagaarshowga B-ga loo yaqaano uu 4 ugu badan yahay dadka dalka loogu yimid, uuna yahay mid sababa dhimasho la xiriirta cudurka beerka ku dhaca iyo kansarka. Professor Reville ayaa sheegay inaysan sababtu caddayn, laakiin la rajaynayo in baaritaanada lagu ogaado sidii jawaab loogu heli lahaa.
The virus was first known as the Australian antigen and was discovered in 1965 in the serum of an indigenous Australian.
Caabuqan waxaa markii ugu horreysay laga helay dadka dalka loogu yimid, waana tirakoob runtii naxdin leh. Laakiin baarayaasha ka tirsan macadyada Doherty iyo Menzies ee Darwin ayaa helay nooc cusub oo caabuqa oo laga helo oo keliya dadka dalka loogu yimid ee degan Northern Territory, waxayna baarayaashu u malaynayaan intaasi door ku leedahay. Cagaarshowga ayaa sidoo kale aad ugu badan soo galootiga ka soo jeeda koonfur bari Aasiya. Sydney Vow iyo wiilkeeda, taas macnaheedu wuxuu yahay in dib Vietnam loogu celinayo. Inkastoo ay caafimaad qabaan, aysanna u baahnayn wax daawo ah, waxay sheegtay in dowladdu xaaladeeda caafimaad u haysato inay culays ku tahay nidaamka caafimaad ee dalkan.
Really hope that there might change their mind in the last minute or something.
Waxaan runtii rajaynayaa inay fikirkooda ama amarkaasi beddelaan ugu dambeynta, sababtoo ah ma ahi qof curyaana, shaqadaydana xirfad fiican ayaan u leeyahay. Haweentan oo ka shaqeysa xanaanaynta caruurta ayaa shirka ka qudbayn doonta, iyadoo 14 oo keliya ka harsan tahay waqtiga fiisada ay dalka ku joogta ay dhacayso.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.